Bunduki, DJ Bunduki.
Dati ni dati na kwa game mindyo don. My fans kibao ni mewashika kama ndom.
Tuko zile area nyimwe ziku kwa allowed.
From Mombasa
VIP zile area zinanga makrowd.
DJ Tez,
DJ Bunduki.
Lima na Bunduki, Lima na Bunduki.
King of genge, pia Johnny name. Nikispeed wana sing, kisha wananza kublem.
Kurugu shukara kasha kurugu kung kung kung.
Finya replay
Dunda
Uzi finya post finya play.
You know it's the project representing for DJ Bunduki.
Bazu, big man bazu. Bazu, big man bazu.
Ayo ni man zele we. Right about now na chill na DJ Tez. DJ Tez, DJ Tez, DJ Tez, DJ Tez.
Nasikia ulianza class 2.
Sio siri.
Yo ni part 1, sahihi ni part 2.
Haina noma, mini chief inspector
eh.
Na nipo zako ntazinyonya kama nectar.
Napenda hizo mistari zenye wa unatema. Napenda vile we ni mras, we ni mkenya
eh. Mini mkenya, mjaka house ngenya
eh.
Brother wa Trey songs na semenya.
Ah, uneza penya, uneza menya.
Walai.
Kitu nono so kitu inanite Kenya.
Usijali sina kitambi ya meja. Na venye itapita utadhani meteleza.
Nuki ni bambu ujo tuneza rudi tena. Na mkigukuda kwa kejo utaikulia kwa meza. Lianza na rono so umefika pa kwa saru. Venye vitu ziko tight muda uneza zilegeza
Iko, haga yake iko. Mungu mwili alikaranga na muiko.
Jiko, ushapata jiko. Na hii quarantine si unajua hapa ni kifo.
Iko, jegi yake iko. Maziwa yake ina test kama milo. Mina kula kwa mikono si kijiko. Badae mamushi tunazivutia kwa kiko.
Ulinilaza, then ukanikata.
Akipole, uliumia sana.
Hapa na hiyo sindano ilikuwa sawa.
Akisaru, unanibamba sana.
Alejandro, bila shadow utawezana.
Utawezana.
Bila shadow utawezana.
DJ Bunduki.
Antai chapa, utani ni Viagra.
Alejandro, bila shadow utawezana.
Utawezana.
Bila shadow utawezana.
Utawezana. Akisaru nikipata hiyo paka.
DJ Tez.
Akakanguna nikamali yao mare mare. Nikamali yao mare mare. Akakanguna nikangale au shashamane. Nikangale au shashamane. Akakanguna nikamali yao mare mare. Nikamali yao mare mare. Akakanguna nikangale au shashamane. Nikangale au shashamane.
Mami weni mali siyo mare mare. Ndani ya dera kama msumare. Niko na wish na siyo gare. Nakani ngoko mimi nisha mare. Mavela zimeshika kijela. Msela put your hand in the air. Make a fist Mandela. Kwa jela na stela ndokwela. Kani ngoma kapela. Kani mbosho kwa hela. Kunyeshe umbrella.
Nyeke man
shafashi na mbosho.
Nyeke man
nyelete kigosho.
Nyeke man
karedio gashoro.
Nyeke man, nyeke man.
Akakanguna nikamali yao mare mare. Nikamali yao mare mare. Akakanguna nikangale au shashamane. Nikangale au shashamane. Akakanguna nikamali yao mare mare. Nikamali yao mare mare. Akakanguna nikangale au shashamane. Nikangale au shashamane.
Adam na Hawa pale Eden. Wako majan madawa wanashashangale. Wameshikwa na njana shindo kule gani. Na kuna nyoka inamonyesha kule katikati sare. Staki noma hijakula ningori. Imebarikiwa sana lakini inangori. Nyaku sare siku mare mbogi siki munyoski. Nani bush inabanshina ile ya mo.
East Africa's finest. It's none other than DJ Bunduki the champion. From Mombasa, DJ Tez the magic hand.
Sasa leo mabuduki ndio zilikuwa bila fanya kazi. Boom 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 boom. Ni watu watakufa. Sasa sisi mimi kumbuka kama mimi sina bunduki.
It's Jagged Day on the beat.
City leader, lipua duta.
Boom 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 bunduki. Boom boom.
Mana bunduki, ni mana bunduki.
You know it's the project representing for DJ Bunduki. Valiente.
It's Jagged Day on the beat.
City Ribe, Lipua Duta. Limana Bunduki, Limana Bunduki. City Ribe, Lipua Duta. Limana Bunduki, Limana Bunduki.
Pom 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 pom.
Yeah.
Oh, your boys anapenda pom pom.
Yeah.
Chom chom chom.
Uh-huh.
Chom chom chom.
Yeah.
First date anataka kunichom. Anasema ananitaka so soon.
Yeah.
Ananipenda venye mtoi upenda cartoon. Nimemtambua squeeze mimi na mwita tycoon.
Yeah.
Alianza kula vitu tangu akiwa class 2. Squeeze anajua stingo mpaka za mababoon.
Yeah. Yeah.
Mpaka za babu. Acha ni come through.
Yeah.
Acha nikae juu nikupe vitu feel good. Heshima ina meza msumari. So tulia u relax usijali.
Yeah.
Nachunga usimwage uhai. Nataka feel nika unazirai. Kabla ufike saka kangwai.
Yeah.
Ukisharudi mtawe jidai. Pongi na ngwai, taro hudai.
City Ribe, Lipua Duta. Limana Bunduki, Limana Bunduki. City Ribe, Lipua Duta. Limana Bunduki, Limana Bunduki. Bagora bado ni magical. Imenyonga tie simenda shule. Ka empress ina dizon. Kafupi kebama no chuma ifike mwisho. Ai. Ni ile idha ya kuchotana. Kunyonyana na kunyanduana. Yo kiseki na kubafua. Nanga so good itabidi tumenya kuwa kurarua. Yani kakana kene. Denya kae kubindu kalange senje. Kama njire paruti ya betalu chembe. Denya kae kubindu shiko mwashene. Nanga so good punyeto nitaida. Mastand by na wapeleka machoma. Umwana nyambiranga pumzi mubaika. Fu fu fu, fu fu fu. City Ribe, Lipua Duta. Limana Bunduki, Limana Bunduki. City Ribe, Lipua Duta. Limana Bunduki, Limana Bunduki.
Unasikia napenda kitu na napenda kujidai. Anataka gabo dongo eneza gamu dishi faini. Libuzaga kino kidogo abandi. Unasikia nataka nini anataka mujulu bang. Anataka pewe kitu sitofanya joa trend. Anatakia banana na stingo mingi za bench. Kinge usa mekam anadai ni msuke. Ni suke suke pungi pungi nieke matuta. Kwanza za mawax kwanza za mauta. Saru ni medi nasikia jo ni medi. Na fili ni kuambia manzo umebeba mati. Ati ti ti siva kwa ya titi. Napenda matiti ah.
City Ribe, Lipua Duta. Limana Bunduki, Limana Bunduki. City Ribe, Lipua Duta. Limana Bunduki, Limana
Bunduki. DJ Bunduki.
Uba, chogi doga sheshi akiri. Uba, chogi doga sheshi akiri. Uba, chogi doga sheshi akiri. Kiri, kiri.
Bulifutwa jo, unacheza bilo kumbe ume ulipitwa bro. Unacheza na wasupa kumbe wanataka do. Na story za mangu na kwa bazenga siyo form. Kazi ni kazi, yani kazi Johnny Job. Mazi ni mazi lakini wengine ni pon. Dati ni dati na kwa game in the dawn. My fans kibao ni mewashika kama ndom. Na jina ni Delo, only one kwa game. King of gang, pia Johnny name. Niki speed wana sing, kisha wananza kublame. Only one Delo, hello.
Iba, chogi doga sheshi akiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Kiri, 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 kiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Iba,
wana nisuka kunikafsi raisi. Mr. Undertaker gezo zombie kwa ring. Bazenga dadini shaky set kwa taxi. Pori na mabrama pull up ndani ya datsa. Nafika niki drip nika singi michapa. Nisipo kwa funga na hizi ngoma za anasa. Neza anza chachendo muto hizo sadaka. Nachafua sina jitoa vroom vroom. Gafla binvu nisha chafua sintu. Vile mina za mahits nachomea pitu. Futa waya simu wantu mapesa simu tu.
Tiba chogi doga sheshi akiri. Tiba chogi doga sheshi akiri. Tiba chogi doga sheshi akiri. Kiri 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 kiri. Tiba chogi doga sheshi akiri. Tiba chogi doga sheshi akiri.
From Mombasa, DJ Tez, the Magic Hands.
Tiba sana hapo utatekwa mami. Si ati na chocho utatekwa utati. Goma noma nite bazenga dadi. Naifanya vi easy raisi nani. Easy kama dore mi. Dore mi, dore mi, dore mi. Easy kama dore mi, dore mi, dore mi, dore mi. Ah, eh, E-O-U. Breeder waga bad boy, tangu class, tangu class. Ah, eh, E-O-U.
DJ Bunduki, the champion. DJ Tez, the magic hands.
Yo, chunga sana hapo utatekwa mami. Si ati na chocho utatekwa utati. Goma noma nite bazenga dadi. Naifanya vi easy raisi nani. Easy kama dore mi, dore mi, dore mi, dore mi. Easy kama dore mi, dore mi, dore mi, dore mi. Ah, eh, E-O-U. Rida waga bad boy tangu class 2. Nikiwa form 2 nitekana kwa loop. Insi ya kanipea panu ati niyoshe staff room. Jaribu vile utaeza boro sitos mapema. Alafu after meet you seke kitong kwa meza. Kieta ni ya mabati basi kelele sitaki. Fimbo jomzi ito ada itoshei kwa kaki. Vile ngoma inachuna wache isonge karuma. Moshi ndani ya medula kasi fila saunya. Kani ganji misi na simta kuteka tuna luga. Kani sura we huna jo misi jali nita kukumba. Tingiza yotako dogo dogo na doido. Landia tinge keja nda kuingiza tana diro. Breeder utero wa Kenya muna mastingo. Yoni nyonya sana menigoza big stingo. Chua sana hapo utatekwa mami. Si ati na chocho utatekwa utati. Goma noma nite bazenga dadi. Naifanya vi easy raisi nani. Easy kama dore mi, dore mi, dore mi, dore mi. Easy kama dore mi, dore mi, dore mi.
Nilianza kudinyana nikiwa class 2. Nilianza kutumia madre F2. Pigia Jet Li, pigia Jackie Chan bana. Wambie leo tuna mbugi ya kurombo sana.
Wacha ni kulambe lambe. Wacha ni kukembe kembe. Alejandro, Morio, Anzenza. Mara kwanza nito wakutu ndani ya Vera. 69, missionary na whichever. Whatever, however, and whenever. Mini fisi na surumi ata kilema. Gwati na icheki ndani ya cinema. Najua safe days zako za kalenda. Come, come, ebu mwaga tena. Nilikuwa jiga lota mia Mandela. Alejandro, Zadi, Fatela.
Chunga sana hapo utatekwa mami. Si ati na chocho utatekwa utati. Goma noma nite bazenga dadi. Naifanya vi easy raisi nani. Easy kama dore mi, dore mi, dore mi, dore mi. Easy kama dore mi. Dore mi, dore mi, dore mi.
From Mombasa, DJ Tez, the Magic Hands. It's DJ Bunduki.
Only one Dello, only one Dello. Hello, V, 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 DJ Jones. Del, Del, Mbai,
Mbai. On the beat.
Kana sasa ni kuambie buka. Chesa na izo bale unowa jonda ni ya bukla. Jeka na umisupo pata lifungua duka. Badieri afunge kama soki na duka. Mindo ule kijana sasa ni kuambie buka. Chesa na izo bale unowa jonda ni ya bukla. Jeka na umisupo pata lifungua duka. Badieri afunge kama soki na duka. Hini noma, hini crazy. Hisi homa, hisi ushenzi. Kazi kuroga, sijai kuwa lazy. We songa, wacha mapenzi. Kila siku kana kumeza vitu heavy. Mini player kazi ni kugonga neti. Big deal, gelo kwenye semu nyeti. Namba 17 mgongoni, chei jezi. Ndani ya room biashara ya ni kazi. Amepiga magoti, ana meza ndizi. Kikubwa kubila jamaji. Alicheki ringa kalie ati maji. Kama uwezi rada basi joe ni pimbi. Kama uwezi fika bei tuliza vitimbi. Toto si toto joa roro ndio wengi. Toto ni ndoto na wasoro si wapendi.
ndio le kijana zazo likuambie puka cheza na hizo bale unaua jo ndani ya bukla jeka na msupo pata lifungua duka badieri afunge kama stoki na tupa
DJ Jones leo tuko draka 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 alo
ndio le kijana zazo likuambie puka cheza na hizo bale unaua jo ndani ya bukla jeka na msupo pata lifungua duka badieri afunge kama stoki na tupa
Kwanzo sei sasa dema kiwa jira luta Niko mcheki na wig kisho mpate na matuta Gari yezi songa bila kuseti mafuta Napenda nikiroga kama nimepiga mbicho Napenda mukibonga munaibisha seze kichwa Hili mejinyonga muna karibisha riso Sambili mukononi doni cheze na wakati Jangili mukononi zgei fiatu ya tire Na maisha inavutwa Nami upunda zile mbichwa Zile nikipiga nina skizi ya dikwa kichwa Zile zinafanya nina speed job ninja Cheza na yo beat Speed, piga picha Cheza na yo meet, niki shit, naribika Hello on the beat, sayi na kila dakika
Nilikuwa jari na size, nimearibika
Nidole kujana, sasa likuambie puka Cheza na izo pale, unawa jonda ni ya buka Cheka na umusumo, pata lifungua tuka Madieri, afunge kama stoki na tuka Nidole kujana, sasa likuambie puka Cheza na izo pale, unawa jonda ni ya buka Cheka na umusumo, pata lifungua tuka
It's DJ Bunduki
Inachuna Kutu kwenye chuma inachuna Inachuna Tena sana inachuna ati Inachuna Kutu kwenye chuma inachuna Inachuna
Kisike jua kariwe jua kuna chuno Kisike bitia mavo jua inachuna Bado meno yiko funja mfupa Bado tembo ziko funja chupa Haribu mtuangu emezesha Usiku changa we serereka Shisha hiko changanya ketepa Ronde ya pili nakuja wepewa Kunja mtu gizani kisawa sawa Mkumbushe ituma ni atawa Nakono nasumbua kwa sana Nazima ujui kutu inachuna
Inachuna Kutu kwenye chuma inachuna Inachuna Tena sana inachuna ati Inachuna Kutu kwenye chuma inachuna Inachuna Tena sana inachuna ati Inachuna Jaba natafuna Inachuna nasikia kujikuna Inachuna Inagonga Na waroga nikibonga Teng ting nakatia Teng ting napitia Zimeshika mina rek tumabia Zikishika chora saba na dandia
Kukitembela nare nika kipande Afande sina kipande nikona omo Mgenji koto kwa zabe nika nisomo Mkwela kama nikware sida ingono Mbasu wa evi jundani walevi Mabedi mategi na badu mabedi Na medi na hedi na kandu makeki Na kata makeki nika nibash teila
Inachuna Kutu kwenye chuma inachuna Inachuna Tena sana inachuna ati Inachuna Kutu kwenye chuma inachuna Inachuna Tena sana inachuna ati
Inachuna Lipanda bebe shashindo nlivu Na street Na kakiwashwa na kiku Na nakako chonjo konjo konje si Na Yeah, no,
all the jobs down suigo soli when mi tindo Pisi kwa mi window, nyapi ya mi pindo Ila city na ikuna siyo kiza liendo Naka kuki, naka bless, ila siku tindo
Romance na kapigi ya nyambizi Apenzi juni metokeo swazi Sitkama kame shiki ya gaizi Nakate Kenya kana cheka kwi Yeah,
Inachuna, kutu kwenye chuma inachuna 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 ati Inachuna Kutu kwenye chuma inachuna Inachuna Inasana inachuna ati
Liukata kuchapa ni kama randa Ukinipa ni raba na kukumanga Daily manga tama fans venye na wamada Ni kama airtime venye mimi na wabam Na kupasho sita bora we uchore saba Kwa kiti kwa meza adi kwa kitanda Misi wakabati ntakulima kama shamba Kama pasa pasa yanu ncheze na yo diaba
Inachuna ni vuva vuva Niko pampa ukikoma na sukuma Mina kituma hakuna dumba Chakula kubwa mika ulunga Mbobi mbaa tukipula mna te Stick wa chat sini 1, 2, 3 Tunawapiga piga buti kama bugati Sindo chafu wa vida hadi mp3 Inachuna Chukene chuma inachuna 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 Chukene chuma inachuna
DJ Tez.
Ala, kwani weni ngeo soge domo, ala. Usha niletea tumu domo, ala. Nilikuteka kimangoto na dhani ni vajo. Kumbe niliokota poko, Akili lia wembe selipenda dudu. Naka dry start siapatiwe mudu. Naka nalia kutu siapatiwe munju. Sasa ex, chani uwa. Aki sauti ya kubwana adi unimaliza. Ikiza Ibiza, mama mapiza. Baridi ya freezer, tuna majira. Mapunye to sasa akikara pingiza. Sigo flani, kwenye miujiza. Suna benda, Tony, kani sina. Tony, kani sina.
Basi cheza na dudu. Cheza na dudu. Baby cheza na dudu. Place imefika basi cheza na dudu. Pigwa marungu. Baby kula marungu. Mina taka ni kukembe mama. Kuna vile unanipa tama. Wacha nishike jegi yako kuma. Ntainyonya tukifika kuba.
Niko na mamili, itakina mili. Wakampu touch mwili, na wapewe mbili. Nikicheki madem na geoka mikafiri. Sisiri no surrender mi albashiri. Msupa soba, na minko maji. Achangu sengoda pia kuwe maji. Ashala liye shoulder, nepiga roo safi. Mkono ndani ya troza rungu shaji chaji. Kwamba na umbanga kana B. Lakini nikipewa na ipiga kama G. Kawa toto tunahesabu ABC. Msupa takisonga amekuma tu kwa D.
Basi cheza na dudu. Cheza na dudu. Baby cheza na dudu. Place imefika basi cheza na dudu. Pigwa marungu. Baby kula marungu.
Kufika mwisho nilipiga niko inangi. Natakia pungizi mitulia zoi pangu. Mepogoza makina iku kidale zoi daru. Kachikoza bodongo itabakini wa ulambe Lady kalimutil na domani. Navakoza mitari muzi tuandani ndani. Nadoboza fogoza na karimski kimkali. Ndomana nasikia nikani kubich kwa bahari Napenda keki za kijicho chana dasha. Jukila siku nasikia galaz majomi ni party. Taka party ni party na party na party party. Ndomano nasikia mitari zangu ni posh posh.
Basi cheza na dudu. Cheza na dudu. Baby cheza na dudu. Place imefika basi cheza na dudu. Pigwa marungu. Baby kula marungu.
Kani big party basi booty call. Masaya studio tanipata niko zone. Mina saka door, mina tie to go ball. Liko drinks niko on, ki 14 to na fall Kani kubeba beba wate free for all. Kani majaba na matul cinnamon Mami rien, kani yen, kani peng. Mina yen, jotu cheze mbaka che. Kamu stay, get loose, no delay. We gon do it your way Dezi yan, chiki yen, sameweza. Weta little drinks, leoni crate juu ya meza. Leoni na kutu piga tot, supu ya poeza. Niku bam, bam, digi dawe ni mtam. Mtam basi kam tingika Liku bam, bam, digi dawe ni mtam. Basi kam tingika
Mami rien, unakutu webu give me that thing. Niku bang, mami rien. Unakutu webu give me that thing. Niku bang.
You know it's the project representing for DJ Banduki. Valiente.
Kuru kushuka raka shakuru kuku. Meni kumika kutu Meni shika nina sema tumasudu Karibi ya chaptono nipige mamuji
Zungu shie wendon, zungu shie we 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 Ndake nyena wendon, ndake nyereke Ndake nyena wendon, ndake nyereke Ndake nyena wendon, ndake nyereke Ndake nyena wendon,
ndake nyereke
Kuru kushukara kasha kuru kukungu Tazi lango lime niko mika kutu Menishika nina sema tumasudu Karibi ya chaptono nipige mamutu
Zungu shie wendon, zungu shie we 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 Ntake nyena wendon, ntake nyereke Ntake nyena wendon, ntake nyereke Ntake nyena wendon, ntake nyereke Ntake nyena wendon, ntake nyereke
Chibobo wangu, mwodari wangu Chibobo wangu, mwodari wangu Siwezi kukatana kupenda na bado na amini Siwezi kukutenda, kila day bana mi bado na kuwaza Umefitro yangu bado inakuwaza
kutext banda ndo ilikuwa ni mablanda kuchapa wera daily kungangana kwa vibanda ulinipenda mimi hata kuliko jana hata uliza mimi siwezi kukukana ulinipenda vile tukimanga chapo dondo wakati sina doni kibishana na kamongo toni ukipita na maboy wana dance nazidi kuwalenga ndo iweze kuwa pain siwezi kukupima wewe sio mama pima itabidi nikubebe tu kabegani siwezi kukupima wewe sio mama pima itabidi nikubebe tu kabegani
kuru kushukara kasha kuru kukungu Benzi lako limeniko mikakudu Nimenishika nine sama tumasudu Karibia chaptono nipige mamonju
Zungushie wendo, zungushie we Zungushie wendo, zungushie we Zungushie wendo, zungushie we Zungushie wendo, zungushie we Teke nyena wendo, teke nyereke Teke nyena wendo, teke nyereke Teke nyena wendo, teke nyereke Teke nyena wendo, teke nyereke
I want your boy with a ghetto loving. It's not the air that you say you be wanting. Need a Kenyan, need a Oh no, I don't need a You say that you're wanting my body. Tonight you are touching my body. In return I be bouncing my body, squeezing my body, calling me honey. You say that you're wanting my body. Tonight you are touching my body. In return, I be bouncing my body, squeezing my body, calling me honey.
Nika holy holy, toto nika holy. Nika doli doli, toto nika doli. Nime chizi with a love, sijiwezi. Niko stendi kulipoti juu ya wizi. Moyo wangu ukangawa na mizizi. Penzi langu ukalipa na mandazi. Kedi night ni kupenda tukichizi. Kukufota fota tuka mambuzi. Vato zako sweet baby za ningora. Kuna venye wete chisha kakangora. Ukifika venye kakwa.
Tukaisunda kwa muguka dunda Tukateza tuna distance dunda Tukateza tuna di teutoboa Kamefuta kuru ni umochoa Kametunga polo budangoa Pota toka ndongo kumdondoa Takutunga jongo
Miukata makale naongeza na bale Kanina maganje juni
Bro, wako nakutaka Uneza pata di baba kwa yukutaka Kwa sasa nkwa pa nomba namba Sina tabia kaza kamba Za gwanda ulishani ganga Tugeuzane baba na mama
Miukata makale Naongeza na bale Kanina maganje Juni
Kupitianga, fea na tumanga Lafu magizani, juwa na kumanga Mfupa wakiwanga, kiki amepepanga Si kidimanga, wezi kipanganga Baru ikiwaka, bandisedi gaga Fom kujipanga, ntake kwa dimanga Mapenzi ni laya, wa area ni malaya Mapenzi ni laya, wa area ni malaya
Bunduki, the street champion.
Kanibosho do modo, ai nyonya, bianga kanga banga, ai nyonya, jiki kisting jing big G, ai nyonya, 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 ai nyonya.
Napenda
majo maduya na maflavor nyongi. Mina thirsty ya makali na magura za bobo. Na wachanganya kilami na kashenki dogo. Shanti bobo, shanti mtamu koko. Chesti bobo, rasde kitam kilolo. Weni pate makene na nikichomo adikonya. Na roga nimebonda storytelling Johnny after. Mistari ndani ya damu DNA ni za kimbokta. Ningori na waroga nikidandi ya chopo. Manuka tutimba sporti na wapigi ya topa. Check it, naficha ngori daba sunda kwa kucha. Na kapeleka mdogo na kajaba alute.
Kani go show do modo ai nyanya.
Mana mama mana 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 ai mami mami nyonya 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 nyonya.
Kani go show do modo ai nyonya bianga kanga mbanga ai nyonya jiti kisting jing big di ai nyonya 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 ai nyonya.
Joma duya na maflavor nyongi. Mina thirsty ya makali na magura za bobo. Na wachanganya kilami na kashenki dogo. Shanti bobo, shanti mtamu koko. Chesti bobo, rasde kitam kilolo. Weni pate makene na nikichomo adikonya. Na roga nimebonda storytelling Johnny after. Mistari ndani ya damu DNA ni za kimokta. Ningori na waroga nikidandi ya chopo. Manuka tutimba sporti na wapigi ya topa. Check it, na ficha ngori daba suna kwa kucha. Na kapeleka mdogo na kajaba alute.
Kani go show do modo ai nyonya bianga kanga mbanga ai nyonya jiti kisting jing big di ai nyonya 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 ai nyonya.
Ting tings I'm a beast missing jing jing cc watch a scene horror. Big kings wanna BCC wanna DCC wanna jingora. Feces, yezi miss feasting. G-strings, clinkly, titi, nyonya. Ring, ring, ana tease, tease, tease. Ni wadina na takoka, boma. Steam, steam, bombo kisi, steam. Maturusu, kingusu, tunachoma. Wasichumi, sibusu, mina nyonya. Paka bongi kama sika ina homa.
Kani go shodo modo ai nyonya. Bianga, kanga, mbanga ai nyonya. Jiti, kisting, jing, big di ai nyonya 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 ai nyonya.
Namnyunyuzia maji, namnyunyuzia maji kakunji kaminyunji nyonyo tiki stick iko steady. Miamo abuju buju ni msom nampea majuju. Alua tam nambeba juju mini don't ki Rafael tuju.
Nyonya kabla niteleze stimulate kaende kaende. Cheze katambe mizuka zipande. Niko ready jo lazima ilambwe. Juni linyonya ya mami na before ilinyonywa na daddy. Nimso nitanyonya nani vunulu vunulu. Ai
kanikoshoto moto ai nyonya bianga kanga mbanga.
It's DJ Bandugi.
Nasiki peinama, nakiki dainama. Wazam supa kaza kuni apotainama. Nasakateinama, sikatai mama. Loka marim teza rungu apotaita na goma. Nakukembea kwa kitu, toma. Kaina washa kibiriti, chona. Kani fimbo ama miti, ponya. Kani kubwa na ikuliki, koma. Nakukembea kwa kitu, toma. Kaina washa kibiriti, chona. Kani fimbo ama miti, ponya. Kani kubwa na ikuliki.
Kichungu
iko madawa.
Nami nataka
Chodora sasa ha!
Nyoka ya shaba.
Kadibe ni lazima na imada. Marathon ni lazima atangada. Seremala so na ipiga randa. Zime ni kaza na ikula kwa veranda.
Nipe head girl ni jome make mine. Funga mlango sikamu on time. Number 7 figure 8 kula 9. Leo ni lazima utakamara 9.
Chunga nyoka sana inatisha. Kuche na cha stripes tatu Adidas. Hakuna dawa, hakuna kupona. Tukujua kitanda, hakuna kusonga. Shikili hapo vile mze anataka. Sauti nasikia tu ni ya paka. Piga kelele jirani wasikie. Nyoka ni ya shabu, hebu inyambie. Nasikipe inyama, nakikita inyama. Kwaza msupa kaza kunyi apota inama. Nasakate inama, mama, sikatai mama. Leo kamari mchoza rungu apu taita na goma. Na kukembea kwa kitu, toma. Kaina washa kibiriti, chona. Kani fimbo ama mitu, konya. Kani kubwa na ikuliki, koma. Na kukembea kwa kitu, toma. Kaina washa kibiriti, chona. Kani fimbo ama mitu, konya. Kani kubwa na ikuliki.
Chungu,
niko madao.
Nami nataka
nyoka nyoka chodora sasa enga enga
nyoka ya shaba
cheki mimi ni pedi wa mapedi napenda minji mahaga bigi kitu napiga kuni kuni hadi kutwa sema fuck boy kucheza chini na huku chini nimebeba kitu piki wanaogopa mimi ni kafiri nishaidombo za wangoi akachizi.
I was the first motherfucker
yeah, niko kwa sauna na nimewasha loud tuko zile area nyimwe ziko kwa allowed tuko tire na mangyozwa na marasa round VIP zile area zinanga makrowd CTID bado niko around niko kubwa sana utadhani ni madharau niko ukuru wakana na narua mara chikado pita na fence ruka mawai niajika mene kam ni cookies hisi kameme kam na tlakibe sina kirende
flete kirende
nasikipei nyama nakikitei nyama kwaza msipa kaza kunyi aputai nama nasakatei nama sikatai mama loka mari mchaza rungu aputai tana goma.
Mombasa, DJ Tez.
Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz. Big bang, 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 bamboo. Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz. Big bang, 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 bamboo.
Meku cheki toka zamani. Tunataka na dhani. Mindi udunga kama daktari. Nabaki ndane kwa ndane yate. Kwa ndane. Nabaki ndane kwa ndane yate. Kwa ndane. Nabaki ndane kwa ndane.
Hey, tuna step na T na kam. Tuna left na fia na kam. Konga sana tia itakam. Na ataki kuja booster. Kisabe gonga, gonga. Gonga tuki gonga. Nyonyi pungi nyonyu kigonga. Gonga, gonga. Sobo jani piandom kambia fande mbele tukisonga.
Meku cheki toka zamani. Tunataka na dhani. Mindi udunga kama daktari. Nabaki ndane kwa ndane yate. Kwa ndane. Nabaki ndane kwa ndane yate. Kwa ndane. Nabaki ndane kwa ndane.
Neza isha kwa hivyo itisha. Tukiwashe kikichatisha. Kuguza tuzi ivisha. Mevisha unanimaliza. Washa rungu lonchizishe. Napenda umbo nda kufurisha. Mezi tisa endopimishe. Kushibishwa kumbulingizwa.
Mekucheki toka zamani. Tunataka na dhani. Mindi udunga kama daktari. Nabaki ndane kwa ndane yate. Kwandane, nabaki ndane, kwandane, yati. Kwandane, nabaki ndane, kwandane.
Bazu, big man, bazu. Bazu, big man, bazu. Bazu, big man, bazu. Big bang, 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 bamboo. Inajitoa choche. Inashuka, inajipata kunyi. Zubadu, kauke kwa fudhi. Nacha, shimoneze kwa ngumi. Kuchitepa, dia kilistumi. Inambao na miumba usakumi. Unta huwa tuban maudi. Kuchitepa, dia kilistumi.
Meku cheki toka zamani. Tunataka na dhani. Mindi udunga kama daktari. Nabaki ndane kwa ndane yate. Kwa ndane, nabaki ndane, kwa ndane, yati. Kwa ndane, nabaki ndane, kwa ndane.
Bazu, big man, bazu.
Hello Kenya, hello Mombasa. It's Queen Biba and you're listening to DJ Tez. Ah, uyo DJ ni mnoma.
Daily daily, jingatire na over.
akibonda takuvaa kana haga tingishe akitaka kwa lojo bana buda chunguza tende down shika down bigo shake your madida tone nani atazuba hapa chwani kidunda tone nani atakula pungita mume iba ronga senga inonge ngango teki na kutambua msupa na kusubua hata ukiringa bado na kuchambua hata ukitimba msupa na kutambua ronga senga inonge ngango ronga senga inonge ngango
sisa sisa sisa
Niite demo mpesa, unatoma unaweka, kuidro mi upenda, kwa club mi uteka. Ngangona mavela, ukinicheza na sepa, buda yako na mkemba, na mastingo tuna sisa.
Sisa, 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 sisa.
Tumenyanya, tumenyanya, tunapiga toti ya mangango za moranga. Kuja na mzinga ya kwenye gini na jaba. Zangu zime na isteki haga kwa kibanda. Itisha eyes, mzinga ya guarana. Nika device, washa biti zipatane. Niko darona, cheki tumarasa. Mode wangu ona anachoma tumashada. Mange usoda cheki wanachora saba. Zimeshika kwa kona cheki wanadarana. Na makombora wanadaini za Osama. Cheki vile wanawain kwa kitanda.
Ni birthday ni party ni yako. Na maji tunakata ji yako. Makuki na makeki ni zako. Weka mtu na karo pitanga ukikata. Kata, kata kere tu kata. Kata usiogopi. Leo tunapati watu okoti. Kata, kata, kata kere tu kata. Kata usiogopi. Leo tunapati watu okoti.
Leo, leo, leo ni leo, leo. Ile siku dudu geuka kipepeo. Ile siku pako swing na kibembeo. Ile siku hadi doge ziweka meow meow. Nina doza kutro from ni how how. Mr. Noku Noku swagia kibao wow. Sio masone mangira madao thao. Sio bash make a wish blow hiyo kando. Nimekam na zawadi kila aina. Makolona makladi za designer. Kabla tuende bash kwanza tuende dina. Machapo machipo na teka za kichina. Alafu leo dunga zile zinabana. Zenye mafisi wakiona yes bana. Alafu tipto kidogo siyo sana. Mwambia lekuza tumesema sansana.
Ni birthday ni party ni yako. Na maji tunakata ji yako. Makuki na makeki ni zako. Weka mtu na karo pitanga ukikata. Kata, kata kere tu kata. Kata usiogopi. Leo tunapati watu okoti. Kata, kata, kata kere tu kata. Kata usiogopi. Leo tunapati watu okoti.
Kaire tu gani keki kata. Nakupata party umedunga bata. Unakata maji weni drunken master. Kiuno supageti na mimi ni pasta. Gezeri ya meri wanyeri. Sherehe na njeri dumberi. Puliza candle wishy come true.
Kimangoto, sikishika na koma kiroboto. Na mzinga, misi bai, misi msoto. Kaningori, sija jaju ya toto. Wanapiga mboto, matata kwa mta. Na shinda loto, na bado na kata. Leta champagne na chupo za belea. Bufo mpaya roo, leo tunaogelea. Ni birthday, ni party, ni yako. Na maji, tunakata ji yako. Makuki na makeki ni zako. Weka mtu na karo, pitanga ukikata. Kata, kata, kata.
Moshi mbili na majani. After this tupatane magizani. Kujanki, msondo zitolewe parking. Mzeke ready ready zianze kujamping. Ka, kata, kata nisha. Ka, kata, kata nisha. Kata nisha yo steki yo kota. Gata nisha yo steki rama saka. Ka, gata, gata nisha. Ka, gata, gata nisha. Gata nisha yo steki yo kota. Gata nisha yo steki rama saka.
Leni project ento wateka. Pata mi base, pata na mapaka. Lima panya tuko busy tukisaka. Izo panya root leo tutafieka. Nika spot kwenye club kakibanju. Body fine nika white kame kwatu. Kumbe kukacheki nika bantu. Hakapendi high heels, sake low shoes. Kwake ni maripit, siyo wantu. Nika wacha kame pliki kwa ni I flew.
Mwaki, kuna kitu inabaki. No madam wamevalia makaki skanki. Moshi mbili na majani. After this tupatane magizani. Kujanki, msondo zitolewe parking. Mzeke ready ready zianze kujumping. Ka, kata, kata nisha. Ka, kata, kata nisha. Kata nisha yo steki yo kata. Kata nisha yo steki rombo saka. Ka, kata, kata nisha. Ka, kata, kata nisha. Kata nisha yo steki yo kata. Kata nisha yo steki rombo saka.
Buda ombulu ombululu. Kireta buru kanga kama kunguru. Manyungu, manyungu, manyunguru. Unajifanya kishasi na ngeswe ni kinyaru. Bona mna nigudhura kwa ndoto. Misha kido kijana wa majoto. Sitambui mi utaka adipoko. Wakiroria ni namboki utaka poto. Chapanisha turi ushinda kama loto. Manyoto, manyoto juu, mboko mboko. Na mugedia pewe ngafia pate joto. Ajifanye wa mudheru ni mkule soko. Nikumwaka chapcha kwa ubaza masonko.
Arukido, waka! Mwaki, kuna kitu inabaki. No madam wamevalia makaki skanki. Moshi mbili na majani. After this tupatane magizani. Kujanki, msondo zitolewe parking. Mzeke ready ready zianze kujumping. Ka, kata, kata nisha. Ka, kata, kata nisha. Kata nisha yo steki yo kota. Kata nisha yo steki rombo saka. Ka, kata, kata nisha. Ka, kata, kata nisha. Kata nisha yo steki yo kota. Kata nisha yo steki rombo saka.
Nimetoka kwa wenyewe. Nimetoka kunyando dima wenyewe. Nyumba hauli bicha vie busari. Zikiriyeti makijani ni madhare. Nakapin kana shiko na muhare. Stingo mingi no kikora tu ni mabare.
Mina di church leo ni nateka nan. Apendi dhambi anajua ni kona nan. Kunye paradiso lakini jotu na ban. Fry liver leo tulikuja na pan. Ambia Ezekiel ye ni fana ezi ban. Hii traki day one tunagonga laki.
Mwaki kuna kitu inabaki. No madam wamevalia makaki skanki. Moshi mbili na majani. After this tupatane magizani. Kujanki, msanda zitolewe paki. Mzeke ready ready zianze kujumping. Ka, kata, kata nisha. Ka, kata, kata
nisha. One, yabe, apunta kinda kungora. Two, tuanze za Sodoma na Gomora. Three, amoka fadhi apanda kubora. Four, tetema na mazinza maora.
YouTube ime black, Instagram too. Sometime niko sober, sometime mavitu. Akiswaga mina junga, ha, mavisu. Ask how I do, do the better than you. Hey, wame pay attention, na acha silly PC. Nikisai piga, kauba CTC. Sija kula yako, ndio unite visi.
Mina kwa garomantik, naeza kwa mpisi.
Wana nita goda, timido kata goddess. Hapa midio board, shika chok chora zote. Niko uptown, tena bado kwa machoche. Anything, anything, lolote, nilolote.
Hapuna mtu wa mazote.
Ore, ai, ima kushoto, ai. Ore, ai, nikimangoto, oh. Ore, ai, pita orosho, oh. Ore, ai, nisiba koko, oh. Ore, ai, nima kushoto, ai. Ore, ai, nikimangoto, oh. Ore, ai, pita orosho, oh. Ore, ai, nisiba koko. Nyama kwa nyama, sijui kama kiss, ah. Leta chain juice, jai tupaki, ah. Nina asali, lakini sina B. Napenda punyeto, ndio mana sina B. Anapenda dina, lipota A.R.J. Mazigwembe, omulida mwana wanje. Bangai, penga juform ni kubanje. Nichome, kipenga juform ni kupange. Leta keroma, sikuje ni kumange. Kuku sitake, unga ukande. Ka unambe, kusukuje ni kubande. Niko mavodo, ma spirit ni za sande. Oh, ore ai, ima kushoto, ai. Ore ai, nikimangoto, oh. Ore ai, pita orosho, oh. Ore ai, nisiba koko, oh. Ore ai, nima kushoto, ai. Ore ai, nikimangoto, oh. Ore ai, pita orosho, oh. Ore ai, nisiba koko.
Mambiro, we unaenda raw. Kakiloso, unakuja na chrome. Na minyozi, mepigwa tunandom. Kambioni, kuchana tukanjong, ah. Wanjiro ni kurukia kinjo. Kombero ni kukembe kwa chuom. Oreo more origanero. Waiterero tari ariganero. Oreo more origanero. Waiterero tari ariganero.
Kushoto, ai, orea, ai, Niki Mangoto, oh, orea, ai, Peter Orosho, oh, orea, ai, Nisi Bakoko, oh, orea, ai, Nima Kushoto, ai, orea, ai, Niki Mangoto, oh, orea, ai, Peter Orosho, oh, orea, ai, Nisi Bakoko,
ah. Nina Kodoga, kwa, one gyabora, Nina Kodoga, kwa, one gyaba, one gyabora. Odiwa Murango na madama track sana. Ana 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 turi yako sop sana. Sijacha kuredana nilitia masikio pamba. Kuvimba kicho micho mali bigiwa na kada. Nilipenda shate sana mkako sadista shahada. Nilipenda iku sana malaka nibia jimbota. Matembe nkaetoa kwa kiruma na mogoka. Na baru tukipatana wanade kushikiwa soda.
Oh, orea ai, Nima Kushoto ai. Orea ai, Niki Mangoto. Oh, orea ai, Peter Orosho. Oh, orea ai, Nisi Bakoko.
DJ Bunduki, the street champion from Ghetto Superstars Entertainment.
Yo, brr,
how are you say?
Ah, wakali wao yao yao. Yao, ah, cheki. Nasikia kuku kuku, kuku kumanga. Nasikia kuku kuku, kuku kupanda. Kwanzo kichuchuchuchu, chuchuchu manga. Lafu kizungu kuku, zungu kukanga. Dema na tingisha kizungu, shamarinda rinda. Lafu anadondo sakirumo. Sana ringa ringa, nebucheza we ringa, nebucheza we ringa. Alafu anadondo za kirombo. Sana ringa, nebucheza we ringa, nebucheza we ringa. Alafu anadondo za kirombo. Sana ringa.
Kimswad ne mengia tuna flow ingine. Ninataka ama demo 254 waringe. Kwanza Biki na Emi jini kaleche. Ninataka awote wakamwa nipe. Nite cannibal jio ile designer wa manga. Kani ho sunajua kana Fedi manga. Weka kinanda niruke kamjaka. Juu nimesikia demi ya kwa nanitaka. Karada buda bosa usimama. Juu kutoka leo we ni mpenzi mtazama. Acha mambo mingi wezi punguza umama. Itikia matokeo demi ya kwa ashahama. Tunapenda demi yelo kwanza designer wa kamba. Kadem kana haga kama tatiku ya jaba. Kadem kana mama kana penda ikitamba. Kadem duka safi kana penda kue thamba.
Dema na tingisha kizungu shamarinda rinda. Lafu anadondo sakirumbo. Sana ringa ringa. Nebucheza we ringa. Nebucheza we ringa. Alafu anadondo sakirumbo. Sana ringa. Nebucheza we ringa. Nebucheza we ringa. Alafu anadondosa kirombo sana ringa.
Niko na mkoba rieng na kapeleka na rieng. Juleo niko maweng pia luzungu nitatweng. Na kwanza we mzu beng kwenyu unarudi weng. Junilisha kubeng kachesea mjulu beng.
Niko mashada mavela jo nimeiva. Na ukikatika majoto na nipandisha. Kabombo rasta mabompa kameivisha. Ukilegeza na pima kadimesha. Kama fundi mgongo na pimanisha. Zangu kwado majoo kipunyesha nyesha. Shika magoti mchu mbago desha desha. Ukianika mahako kitetemesha.
Basi cheza kama we, wewe. Cheza kama wewe, wewe. Tingisha kama we, rotate kama wewe. Bumba. Kuna vile uko juu kama ndege. Tena una fly kama mwewe. Ukisheki unanipa miki wewe. Come closer mi nataka tuku bang bang.
Niko figi manjugu aluta. Kuna mtoto mi nataka kuteka. Kumtoto ameiva kuiva. Na venye ninaona nitagonga kugonga.
Toboda na kukoroga.
Akenani mi nataka tuku songasha. Chuma tu inatembea.
Manzele wewe
Volume Star Music.
Diba 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 di
uze no retire. Nikuji nice tu kama kawa, tunaban kama taya. Leo nikuji nice na my yanks, stream ziki rice na madri kitisha upewewe. Nikuji nice tu na manzalewe. Yeah, dunda, your body find out dunda. Na mzinga zimerunda, 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 zimerunda.
Bunduki the champion.
Magic's anger on the beat.
Kukumanga weni kukutaga Amba lulu mina penda paka Uku area lolo tailamba
Nine kuskama saba mora Natuwa juka sita na ma Makada shanka tisa koja Mokori na wenu za jishada Kidole, mukuri na wenu za jishada
Kaina washa na chapa micharaz Kauna daro kunyuma anza mwanz Kauna osha vyombo za mitambu Juu ya kutu na teka mto yu akambu Keni poko na mepiga nduru Hapa kuna run moja menikaze ndugu Hapa kuna juna haka ni kulie kinugu Mapunyeto ni fozali usijikune ndugu Kaiwezi pia unazana jisi makuku Kaka usishuku na nukia nduku Duf duf neza za mandani otero Tup tup na kutemia jaba mapero Shuk shuk adi izo nyaru makero Tani uo Dizen mokori na kiwa jaba Kukumanga weni kukutaga Amba lulu mina penda paka Uku area lolo tailamba
Nine kuskama saba mora Natuwa juka sita na ma Makada shanka tisa koja Mokori na wenu za jishada Kidole mokori na wenu za jishada Niko hae na sizime yongwae Hapa kwa ndaye kuna nuka njoti wae Ikuseke neza washa tiringai Ni chafi ni mtaro ya ni dapping side Nasikia harufu Harufu ya kishada Sasa ni 420 Tuka washe shada Kakaleta nari Nilipue jaba Nazikishika sana Natema kawada Kitinge kike kitinge titikika Getting get it, 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 get it,
itinge titike.
Jet design mukori na kiwajaba.
Idale.
Kukumanga weni kukutaga.
Idale.
Amba lulu mina penda paka.
Idale.
Uku area lolo kailamba.
Idale. Nine kuskama saba mora.
Idale.
Atu vajoka sita na ma.
Idale.
Makada shankati swakoja.
Idale.
Mukori na wenu za kishada.
Tamba miti wamepigwa saba. Haga imepitwa na mkamba. Ata mimi kwanza sija anza. Leta cake, moradish ni kuchimbe. Twende che, na sembe na kichile. Peke jeng, mazende sindio zile. Piga gombi, spa mina kichoki. Kani kuchimba, hapa misi toki. Adi salo, nilimwa ganjoti. Wacha valo, mahaga uzi sosi. Nina kano, msupa uende osi. Siza jamdo, zimeja kwa moti. Nione kano, msupa unapongi. Adi bake miwa kulia kwa koti. Kakimbuzi ni mpandile mashoti. Kani nyama, kuja kuzisosi.
Design mkori na kiwajaba.
Idale.
Kukumanga weni kukutaga.
Idale.
Amba lulu mina penda paka.
Idale.
Uku area lolo tailamba.
Idale. Nine kuskama saba mora.
Idale.
Atu vajoka sita na ma.
Idale.
Makada shankati swakoja.
Idale.
Mkori na wenu za kishada. Idale. Mkori na wenu za kishada.